ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatanu. Ariko umugabo witwa Gananiya amaze kumvikana n'umugore we Safira, agurisha isambu yabo, nuko yisigira igice cy'ikiguzi, igisigaye agishyikiriza intumwa za Kristo. Petero aramubaza ati,
Ananiya, ni iki cyatumye ureka Satani akigarurira umutima wawe, ukabeshya Mwuka Muziranenge, ugasigarana igice cy'ikiguzi cy'isambu yawe? Mbese isambu utarayigurisha ntiyari yawe? Kandi umaze no kuyigurisha, amafaranga ntiyari ayawe? Ni iki cyatumye wiyemeza kugenza utyo? Si abantu wabeshye, ahubwo wabeshye Imana.
Ananiya ngo yumva ayo magambo, yitura hasi araca. Ababyumvise bose bashya ubwoba, nuko abasore barahaguruka baramupfunya bajya kumuhamba. Hashize nk'amasaha atatu umugore warinjira, ariko ntiyari azi ibyabaye. Petero aramubaza ati,
cyose iki nicyo kiguzi wowe n'umugabo wawe mwagurishije isambu yanyu?
Aravuga ati,
ni icyo ngicyo.
Petero niko kumubwira ati,
ni iki cyatumye muhuza inama yo kugerageza Mwuka wa Nyagasani? Umva imirindi y'abavuye guhamba umugabo wawe, bageze ku muryango nawe barakujyana.
Ako kanya Safira mugwa imbere araca. Abasore binjiye basanga yapfuye, nuko bajyana umurambo bawuhamba iruhande rw'umugabo we. Umuryango wose wa Kristo n'abumvise ibyabaye bose bashya ubwoba. Intumwa zikomeza gukora ibitangaza no gutanga ibimenyetso byinshi muri rubanda, kandi bose bajyaga bakoranira ku ibaraza rya Salomo bahuje umutima. Ariko nubwo rubanda babashimaga, nta n'umwe watinyukaga kuhabasanga. Nyamara abantu batabarika, abagabo n'abagore, bagumya kwiyongera ku basanzwe bemera Nyagasani. Ibyo intumwa zakoraga byatumaga abantu bazana abarwayi mu mihanda y'umugi, bakabaryamisha ku mariri no mu ngobyi, kugira ngo igihe Petero ahita, nibura igicucu cye kigere kuri bamwe muri bo. Nuko rubanda nyamwinshi bagashika baturutse mu migi ikikije Yeruzalemu, bazanye abarwayi n'abahanzweho n'ingabo za Satani, maze bose bagakira. Umutambyi mukuru na bagenzi be bose bo mu ishyaka ry'Abasaduseyi bashengurwa n'ishyari. Nuko bafata izo ntumwa za Kristo bazishyira muri gereza rusange. Nyamara muri iryo joro umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi za gereza, abajyana hanze arababwira ati,
nimugende muhagarare mu rugo rw'ingoro y'Imana, mubwire abantu ibyo ubugingo bushya byose.
Ngo babyumve bahita binjira mu rugo rw'ingoro mu museke batangira kwigisha. Umutambyi mukuru na bagenzi be baraza bakoranya urukiko rw'ikirenga rugizwe n'abahagarariye Abisiraheli bose, niko gutuma ngo bavane intumwa muri gereza. Abatumwe kubazana bageze muri gereza ntibabasangamo, nuko baragaruka baravuga bati,
twasanze gereza idanangiye n'abarinzi bahagaze ku nzugi, ariko dukinguye ntitwagira n'umwe dusangamo.
Babyumvise batyo, umutware w'abarinzi b'ingoro y'Imana n'abakuru bo mu batambyi birabayobera, bibaza uko bizagenda. Nuko umuntu araza arababwira ati,
dore ba bagabo mwashyize muri gereza bahagaze mu rugo rw'ingoro y'Imana barigisha rubanda.
Maze uwo mutware ajyana n'abarinzi bazana intumwa batazakuye, kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye. Nuko bazihagarika imbere y'urukiko, maze umutambyi mukuru arababaza ati,
twari twarabihanangirije kutigisha mwitwaje iryo zina, none inyigisho zanyu mwazikwije Yeruzalemu mushaka kutugereka amaraso y'uwo muntu?
Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati,
tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Imana ya basogokuruza yazuye Yezu mumaze kumwica mumubambye ku musaraba, maze mushyira hejuru iburyo bwayo ngo abe umutegetsi n'umukiza, kugira ngo ashoboze abayisiraeli kwihana ngo babarirwe ibyaha. Turi abagabo bo kubihamya, twe na Mwuka Muziranenge uw'Imana yahaye abayumvira.
Babyumvise batyo, umujinya urabasya bashaka kubica. Ariko muri urwo rukiko hari umufarizayi witwaga Gamaliyeli, umwigisha mukuru w'amategeko wubahwaga n'abantu bose. Arahaguruka ategeka ko baheze intumwa za Kristo akanya gato, maze abwira abari mu rukiko ati,
Bisirayeli, mwitondere ibyo mugiye kugirira bariya bantu. Hambere aha Teyuda yadutse avuga ko ari umuntu ukomeye, n'abantu nka 400 baramuyoboka. Nyamara amaze kwicwa, abantu be bose baratatana. Ibyo yaratangiye birayoyoka. Nyuma ye mu minsi y'ibarura haduka Yuda umunyagalileya arigomeka, abantu benshi baramukurikira. maze nawe aricwa, abari bamwemeye bose baratatana. Mureke mbagira inama, ntimugire icyo mutwara bariya bagabo mubihorere. Niba ibyo batekereza n'ibyo bakora bikomoka ku bantu bizayoyoka, ariko niba bikomoka ku Mana koko ntimuzabasha kubatsinda. Muramenye hato mutaba murwanya Imana.
Nuko bemera iyo nama, bahamagaza za ntumwa barazikubita, bazibuza rwose kongera kwigisha ibyerekeye Yezu, maze barazirekura. Intumwa ziva mu rukiko zishimira ko zemerewe gusuzugurwa zihorwa Yezu, zibyita amahirwe. Nuko buri munsi ntizisibe kwigishiriza mu rugo rw'ingoro y'Imana no mu ngo, zitangaza inkuru nziza ko Yezu ariwe Kristo.